kwibwira n'abatanze ko nizwe rwagihutse batuma kuhita n'inkuba igaraga mu watangirika nkoni ikigali bagaranzuye amazu basanze nyakozi ukwezi gahenze umujyo wuzi uhize
He's the last on the track.
Nubu nabu munu harira yirye ibintu menya ko nabyo ubuna ruguharanira gushaka kano nuzaje kwijya ku bantu dore kwa ibyo byabuvu urabe wumvirya mukuru agira ati kugira ibintu nabantu bishambo rya mukuru bishambo rya mukuru bishambo rya mukuru hora nyibutsa tuzabo mukabo bishambo rya mukuru bishambo rya mukuru bishambo rya mukuru hora nyibutsa tuzabo mukabo ntege ya matwi rya mukuru ntaramanye na sogokuru tuyu munsi ni sabukuru yawe ifuga kubaye mukuru itari igihagararo no mu mutu uzaba umugabo uzahora uri inyangamugayo uharanira gusohoza inshingano tira ijambo nkubwiye ni nk'impamba nguhaye cyo nkundira nguhanure igisisi neza ndabikurahiye uzabona bikubiye utwabo tushize bagatiye uzabona bisariye street nukira uzabibuke uzagira neza uzakirirwa ugukomotse wazabihemberwa nukiranuka uzatunganirwa ugashishoza izo nzira unyura none ubu naba umuntu harira yirye ibintu menya ko nabyo ubuna ruguharanira gushaka kantu nuzajye wijya ku bantu dore ko ari ibyo byabuvu urabe wumva irya mukuru agira ati kugira ibintu n'abantu nk'ijambo rya mukuru nk'ijambo rya mukuru nk'ijambo rya mukuru hora nyibutsa tuzaba umugabo nk'ijambo rya mukuru nk'ijambo rya mukuru nk'ijambo rya mukuru hora nyibutsa tuzaba umugabo kenshi babitubwiye ni nako twabikatiye inama nyinshi baduhaye urebye ntacyo zatumariye twabikoreye icyo babiziririje duterereyo impanuro z'abakuru ngo ni za kera kandi ibyo nabyo si byo ni ukumenya inzira unyura ugashishoza ibyo ukora slang sanze zibacanga fata umwanzuro ndaberurira ni wenda nahindura imbaga nyamwinshi mbacurangira basangiza ku byo sogokuru yambwiraga cumi n'ibiri nyigira none ubu naba umuntu harira yirye ibintu menya ko nabyo ubuna ruguharanira gushaka kantu nuzajye wijya ku bantu dore ko ari ibyo byabuvu urabe wumva irya mukuru agira ati kugira ibintu n'abantu nk'ijambo rya mukuru nk'ijambo rya mukuru nk'ijambo rya mukuru hora nyibutsa tuzaba umugabo nk'ijambo rya mukuru nk'ijambo rya mukuru nk'ijambo rya mukuru hora nyibutsa tuzaba umugabo
ngo ureba n'abashoferi bireze guhaguruka.